FlameworksEntertainment.com.
Baby, I'm sorry. Singama kaka mizo kala hori. I was boring. Nikago rengangari jidori. Koma nana nine muntu ndiri nizo follow. Nande basa chansi baby zindu ndigonza. Nagisa ndijifuka baby ndagonja. Nobody's perfect tolo bangono. Nani sana timwe kondani sana lakwe yoti muone. Dindani sama lakwa yondani sasa lakwa yoti mujonge.
FlameworksEntertainment.com.